Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun hira to boki jenega fandu hala Mamadou Sama Sewu jamu wali sakrabi hiribe. Al hali fabaji deplase enna na hidi lata di chat ele le sahal la ledin di imadraji gwermo o itawe de fuf e wiks ACR e gube ledin di nambar unyaji temer enna yo. Yusukabe mali nautoro bindi bright undo wuni sisli hika bangal nyalo mehetna ngut ido bindi mben kala nai zavi. Piyope bolon yoga bengon pe le klub ngaji chagal la ledin di kebali la wul jude ido klub ngaji hauru dekan na 2023 mben le zunan mede mero to famu do kutonga ele saraj mudun. Lingun sembe kabaruj amen hande bete alkamsare nai zavi 2024. Bismillah sakrabi. Alhali mballa jim ele ugube sahal le wudu mali na tiri fa hande evi seda fuji kebali le nukuji deplase en. Ewi ACR gulli rahmuninde lonjitibe wakat jun o ben egube mali be nambara unyaaji temere nayo li sitngaaji di be do egube holliti tiadele nyamduuji e rafi safariji e ko nande mun en ben imadraaji lam ko be pabato be tawde fuf yalla be do fam Moussa Malick Sukko gonko be nekat fostango Oumar Wagalo e sita sidibe
nyongitibe gombe gawo kanye banya gara kolliti nim se muuden sanne nyaloma hande no gurna muuden worri
de gombe anna halisi sabal
me won torraaji fa sabbi me nyaagoto se me nyaama me nyaagoto kaasi so me soda mas boy ne mebta balliku watti fuso porzengaji hokki amen kulleji dima nyamata yoga amen du an yallu ne kaduleji so heba hunde nyama ma heba ciogu mafe mu en ittara nanna mu me wolle mudu handen
pelle society civil gonde to mena ko tan gonde wadde no danguji no bedo nyungitibe kani fabirede sidi baraka kanyulami pelle society civil en menaka
le pidi amen
to menega menaka yimbe egbe pe gelmi war jodi ga anale sitorraji fu sabi bala ko hani fabade be yimbe ko hewmu en wala on ko kasin ko hemebe hanen an fa ko nyamata jati de nawoji nangi sugabe ko heewi le genni menaka do soni dabiri fiaka torron wana satta fa wala sedan
ferake prendre de l'ampleur
Ibrahim Karakojo goto kumini do kabar himme yurmende le gawo holliti wiide fa handen imadrajan gonte wadete
gawo en zon
dan gawo nuku goto to yimbe heewbe egi war jippi jama an putiga hannen me fi dabiriji yalla be yim an hebinen kulleji ko nyamata fa handen bale on nga yogaji an wonde fa bade be fa handen hore yogabe an wonde fi dabiriji fa bade be yim egi war jodi on nuku
des personnes déplacées.
Mettez les villes yimbele hobe kanyi en choti nokule muden do basiji konte wadde leedi meden di tiagalle saha leedi kanyi le wud leedi wobbe dunay riki le baleri leedi dum le lamu kajolo reso sigaso
secrétaire tout taklay bo dou ko rem bam bam am Facebook en X on Twitter kido yalla ma hertnango bindi Ibrahim ben nangi yambite hande nay janvier le mali ndana dossier li suka be mali na toro bindi Ibrahim den no ben dun do wada wottumo dido bindi di handu telaji hono ben kabaru kalisi kaki gullirde no hulitiri arde be fedde wumbe mali lala sawret info ko be nakere fostango sita sidibe e Ousmane Yalbul
bini yimbe wumbe ana jogi nafa sanne ko nariji bangal kabaruji jande ko faabtobe yimbe be wana gite dun ko holliti kanko Draman Traoré goto yimbe wumbe pamata golal gouvernement
Elle est très d'autant plus
nafa mod ana mauni sanne fuburi sini be beedi darnaade golleji modon yalla imbe be alla nanti jile mo ben kebe gollera don fa gasa dun ana wada fa be kebe njanga nafa modo wodini be do majjun
capital
tiagal mudun amiru walle humnine be yimbe wumbe jangobe ko noddirtene imma ko hollito weltama sanne tiagat imadraaji wadaadi ko naati sabe be yimbe ana faabe gaddu e tawede fu hollidi ben lafa fa hannen kaaki gollirdi haji bari kanyu amiru walle imav
difficulté gidalaji jogadi ana pawi do hebugol kaake mudun bindirde ko be noddirta baray fa yottaade hebude du talki gollirdi lamon handarade fa ba demi tiagaddu e debbe sappo ko ndusud l'école dardi jangindu sukabe l'école hewbe le leydi meden di tiagal mayri
niveau international
o nyalon jonyado inde sukabe wumbe dun naato sabe be faabe to lam on fayirunde jandeji mabbe e kebe mabbe yarra yeso dun ko holliti kanko amiru walle humnin be yimbe wumbe
ko tere o dari men dawlu ko matama sanne du men nukuji gondi laabi di dum woni gulle e men gure gonde tunde jamande na daralam ko be fidi dawre yalla tere ona fudita dawul non kambe men syndicat chemino be ultivide madari na gondi wadere jati yalla men guldo dawul na fudita fatia tra won ko men ka fosta ngo sita sidibe Ousmane Yalbul
alle ngallure kay noddirtene capital derai golleji kewdi dari handen sabe darugol terrain himbe kay cultivide dum latik sabab budugol kebal tinnidi.
L'arrêt du train
daragol train on hewtini amen tidalaji sanne sawi rob amen ko heemudun an yab amya kak cottetedi genni kita wara cottito genni kaydo menen gude amen ko heemudun darga hannen hono misali dogne modu taxi kay taxman en fu be nanana mudu folitti metti mudun cagan daragon o terrain sab waddi tidalaji sanne ko nayri bangal kabaruji kebal lam kaydo
sur l'économie ici à Kaye.
Woni ko taykita mayna do himbe modon do quality wide dargol terrain waddi dum en tidalaji kewdi e wibe himbe wombe mayna nafa terrain wala na kaddi dingendi ndiko buri hewde fu kebal modon ana fawi do dun
terrain woni joli darago terrain waddi am tidalaji to menenga mahina sa mena jagotobe be gine am fu wawa nadrede ga e mobilaji ne be wawa halle hala yiriwere la modre suni wala ni jago ngu watte tun suni watti gine am e mobilaji me yotti do me wawa cottere gine na nyafiri darago terrain hannen hewtini am tidalaji sanne ko nari bangal kebal genni mahina
le lewru novembre jabbeno ndu yopugol terrain lawol mudon bangi mayna waddi bonandaji kewdi do dawol terrain dun sabi darogol mudon e wi walde lobbe seme de fer bonanda mudon ana mawni sanne dun sabide mun tingol mun taadi de fedde holiti wide terrain o kany e wago ngaji di fu ana gondi mo jintinede ley nokku korofina e wi semino embe dabreji fu ana gondi pamede yalla terrain ana fu ita golle
imadara ben horugul andude hakika hobe ngoni golloobe furuba ben fudal fa hande les cercle ngaji juro so e kuri ben fonstore gonbe tunbe na domi fa hande ben kumadibe odo golle o ngande fudude gilla sapo na december ben no be hulti wide ben golloobe ngono kuchala gonaro ndarino be do fuf warde kuchala warde ben yawte hono dum hanirne kanon no wara sapo on syndicaji hulti wide dum do hana ana hani be do ngara yuruso je hono dum hollita ele ben nas e hono dum sarta ele gulleji mabbe di fande li kabaro di coupe d'afrique o batike ben tawena equipe ngaji jogaji kayfa hande njiali joueur mabbe jogabe gonbe le club ngaji leede europe tawena yu hakke joueur en ben fudude e leedi mabbe watu kawrte mawde de ka dum ben ko dum sambini dido ben metti hakunde club ngaji kay equipe ngaji leede ko dum fufu saraji di ben hali edu kabar mudum keddon nakku kanko Mohamed Soumaré hanne ziyarata may gaido festango sita sirbe.
Le règlement dit qu'il faut envoyer les joueurs.
Sariaji holliti wi fi ballo an hani yo perdi hakkulobe mudun balle sappo tati fande fiande ballo fuddade sabe sa jeebi di klobe ngaji kanko yo tabbe fiobe ballo kam hokkata be huna fukbe muuyi watti antun a tambe fiobe ballo ana muuyi yaade fiya ballo leede mu en gabe wawa yewde cagan yamirode klobe to be fiata ballo tun dun wela jaati klobe ngaji yogaji fiobe men ballo yoppa klobe mu en wara fiya ballo leede to jaatun misal mudun jaati le kan hital 1990 woni fiobe ballo imini hoore mu war leede mu en war fi gaccagal mon wela e sarayi anton ko jinginta be fiobe ballon gaadu e tawede fu horbe club ngaji mabbe be ko buri laamada be watte fu so torra matam hakkuna fiobe ballon kay club to woni atama walde ko noddirte kaf ma tribunal arbitre en hebo pire ballon be ko noddate tata kiita hakkuna mabbe
fa et puis le tribunal arbitral du sport naturellement
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba muudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union européenne et coopération espagnole.
Yettre be hetande zoom sira ni wi do telaji di ben wowi yede le lewru janvier tiagal yambreji ngada di chakita hitande der no yelane be do famu lali tangaron ko be ne ker fastango sita sidibe
ene lewru janvier fuddore hitane kessere ni lewru ana tidi to yimbe hewbe sabe ko hewi handen wadi musakaaji le yembere ne 30 jabbine ko hewi handen ana wulito wi wala kalsi watti joni fus kayo soko joholle goto ittura kalsi sodi kulleji nyamde fa hewi wadi yembere 31 kanko ga gidrab makko koni wayto wi lewru 31 wati boye fesan kango hidran kalsi fe goto kasin fuddode nu lewru janvier adi hayeje goto hotito o kabaru goto mo kango fuso holliti kango do holli watte joni o wadi musakaaji sattudi le yembere 31 kango ka gidra makko nyolmana handen kango aadi o wawa sodne hoori ko feñyamade kasin o nyama ga wala be hayebde don tan jamar ko heemudo handen anale o tidala goto yima ana haani famde wi musakaaji ana hasi wadede ga do tawede fu do haada haddu do buri sabi ana heddi jonde tartu lobbe so lewru janvier heba wata leddun en wadan du'aw Allah holli en fu mawur e jien cellan
amina rabbi sitasribe sakiron pammi do katene kabaru ñu hande mi ci tonta do sar fu bitade bangal viamu 3320 ma joodi application su tamani yo bangal play store do ser yotre meden magazine
an gattono koy modon hakkillo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le Mali himbe hewbe tagita wiyede o nangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawalla caldi nawalla hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ta non nawalla caldi goto fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattede fa cantaneda woni ko holti wiide Touré
ce n'est ni un paluk
yo gonga ngum sombinta o do nyaaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaaw denga mo hana fi yebede no mo satiri bonodani den no tinu den yewtuyaade o do nyaaw le ciudi dotoro yalla hakilaaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru jiwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyum e hinna yurmen
yewtere meɗen hannde e kabaru cellal eɗen yowi ɗum e vitamine ngaji ɗi mbiyen yewtere ngaɗo yettude sem calɗi nawtorto ko ɓuuri hewde kan noon tawi kama wiide yimɓele hewɓe mbiyen ɓuuri fof rewɓe na nawtoro ɗum ɗiɗo vitamine ngaji tawi mbiyen ɓe landaki fewi hakkillaji dogotoro en nden ɗum holtama wiide caɗele en mbawi heɓede e kabaru muɗum yaɗene ɓeydoro faamu Oumar Weigolo e tata Aliou Bari wonko heɓene kede fof tan kanko Oumar o kañi sitta sit weyo en ñalli jom
sottere ñaloma hannde no o ɗum sotte e ko heewi e boutiqueaji le leydi meɗen ndi wakkatiji a tawa yoɗon condi wakkatiji ɗum ɗum poɗɗe kañe ko nandi e muɗum ɗeɗo kuɗɗe mbagginɗinoje calɗi na dawninoje neɗɗo rewɓe ana korsini ɗum sanne so woɓɓe kollitiwide ɗum jalbina ɗum woɓɓe do kollitiwide ɗum waylitano worri madame nima ga Aissata Haydara goto e cottowo nokku noddirteɗen Bamako Kura o haali no kuɗɗe mabɓe ɗen gorri
le collagen ça pote beaucoup
ɗinne bani wujiteɗe nanal muɗum calɗi bani aɗo jaade ana haaja ɗum saabi so ɗum waɗama ɗum hokka calɗi bani aɗama gaari an nato saabi jaati joomu wasa natade neyeyo neyeyo no yawiri ɗum laaɓna kofol tommonte ɗum hono puƴa nanal muɗum kone kofol bani aɗama fo an wa lallude ɗum gasa fuɗɗi ko wujade ɗum a ɓooya hen sanne so yi annafa muɗum
parce que c'est des produits naturels
ɓeɗo kuɗɗe anamate sanne lebbeme ande to gonduɓe sodde ɓe du homo fo an haala ko ɗum nafata ɗum
adowɓe soro cewɗi fe
ko ɓuuri hewde e muɗum fof worɓe jaati wonko natto saabe so rewɓe ana sooda ɗi wujo sa ɓeɗe miide soon waɗe ɗum rewɓe mabɓe moƴƴata misali joni rewɓe ɓaleɓe ko heewi ana yiɗi soode ƴiw nebanji wujo yalla calɗi mumen ana raaba gaɗɗo e tawede fof a tawa ɗum jogui kutteji saabi debbo ana joɗiniri wadde kulle fof yalla ana yiɗe to worɓe min jaatimi won miɗen debbo goto soɗo ɗi nebanji wuji fa calɗi muɗum laaɓi puƴe fof ko woni kofol makko fof timmi ga o yiiye torra fo hen
complément alimentaire ɗiɗon sotte le ngallure Bamako nde kañe le ngalluje keddiɗe le leydi meɗen ndi ɗiɗon iwra le leydi Inde na Thaïlande tam nawtiraduɗo ana booni e cellal ɓinguel adama na andaɓe kabaru cellal ɓe kay kollitiwide imali gaɗaɗi arandi ɗiɗum hollitawie ɗum moƴƴa e cellal docteur Kouraissi Tall o dermatologue ɗo hôpital Bamako ɗo
ɗimme matiɗi kulleji ana cotte le lumoji mbeɗen watte joni jamade ɗo an horsini ɗo sanne saabu ɗum moƴƴina tergal bani adama hokka ɗum gaari fartade laamude ɗum ga fe goto ɓeɗa anda hoto ɗinne banji e cafaji moƴƴinte fe gotoɗo anna kuteji kuɗi kono wawi waddude ɗo cellal bani adama ko ɓuuri hewde e muɗum fof ɗinne banji laaɓnani calɗi tommonte ana wadda kuteji sattuɗi ɗo cellal meɗen
ɓamde ɗeɗo poɗɗe ana wawi waddude e jomum ñawuji kewɗi kono ayri bangal ñaw heere kañe ñaw ɓooƴe noon kanko docteur Mamadou Koulibaly dogotoro o hollitiri wiide
kuteji mum ana satti sanne dow cellal bani adama saabi neɗɗo so sele ɓamde hono ɗi poɗɗiji e nannal muɗum ana wawi hewtude ñablaji ɓi ɓerde e nannal muɗum sa watti fof sa ɓami ɗe poɗɗe e nannal muɗum docteur ki bani adama tan yata ɗo sawiyo male ɓi ɓerde muɗum ɗum wawi saabi mbinde ñablaji kewɗi ko jamare anda yoga jaati hannen so heɓi ɗi ñablaji a tawan ñongom en jaafa
ko nayri bangal sariyaji ko yaltina dow sottude ɗeɗo poɗɗele wakkande min ɓattino suudu humnidu kabaru sottude poɗɗe le leydi meɗen ndi wala fof koɓe jaaɓi sifade dow hen